véritable historique qui a derrière, c'est que en tant que conquérant
qui tava e ke hal muhalete yukaborgal non nawtaragal nangude pale kewde fawarde de e joinde lamu futankobe nenna ki kafa e an jogi koro mawdo sabe kanki walli darnude lamu futa gote lamuji mawdi le afrique so lamu futa honaki kafa e france hebiri watuma el hadji umar wonno an foridi e watu puddode margal leydi france ela cheikh umar tal fuddino honade leede watu itande dubu ujinere temede jetti e chapande joyi ko warano e garangal tubo koobe du be france koobe warbe le hirnaanga afrique non koliti be baawa wadde margal so jogibe doole honoto be ana keddi e wonde dum waddani be du ngarranade al hadji umar tal sabede margal waawa na latade se tawi be leedi an koobe afrique saltinobe margal ana ngodi al hadji umar tan ana ben salaninobe tubo koobe ko sabede ki kafa e tottaka mali dina senegal sabe tiagal ko alla bante el hadji umar tal ko woni ko ki heba tanira makko na anaga dunka ana hollata el hadji umar yo alor fini le fouta toro le leedi senegal sara makko du leedi senegal jeya ko kalna men tan ki kafaayi tagu may satan honagol el hadji umar tal heedi hoto e hoto honi ko buri heewde fu yo leedi mali wadi tubal makko gal non yo ki kafaayi lati sababu hokude lamu fouta ko be doole hoto gallure mawnde wonno yo banyagara le mali do Allah jumar ana jibondiri e wannobe konuli fa sanne heede o wadi hotto de gadi mido way sifanade on honagol lamu bamaranko massa sikarta o galliru mo mawne nyoro wonno honagol lamu bamaranko be segu kennangol fewde fulbe masina do galliru mo mawnde hamdallahi wonno fawarde e honagol gol fewtini tumbutu ka hebali jalogal batte burdabe dido koniji fu di Allah jumar hebi kawbe mudun gadi leledi mali den na heedi tonka e kilam ka baba wide ka fayke wartantano mali jogi ba hakilo mudun du bobali ka anatongi e do sababuji no ki totirani se tayi batte el hadji umar tal yo senegal fini sara makko do senegal jeya go hakilo du ana yitinkini kam anda sababuji mudun lati di faledi senegal totta yalla de bay jondarade kudde men kidde hewtade le mali do senegal wana arande leedi e kilam ka benen non fuddi jati hewtude kaaki mun kiddi yo ta muya leede yogaje handen o yo firitagul saldi mudum wonda se fuddi ana boye fu ana beda dole leede yogaje ka puddi hewtude kaaki mun en kiddi
les pays ont commencé un par un à réclamer leurs anciennes œuvres d'art.